macadka garboodo professional college way bowsoon qobaday qaar ku mid ah ardayda walkubaradaas jaamacado iyo iskuulada bay dhabata oo bar muddo lama isbuu esoday kaasaytii oo ka saabsanay talaalka. Muhiimadda tababarku noqobaday yahaytii in la hasaara xirfadlayaal si hagarlaan ee inka adeegow bulshadiyo sidaasaa toonus koranka qaadaw xirfadda talaalka iyo aqoontiyo. Qaar ku mid ah ardayda ku faa'iideysatay tababarku way bayo ummaan nagana maamulkiyo macalimiinta macadka garboodo professional college wayn iyo sheegani inay ku faa'iideysadeen tababarku.
Muhiimadda ku mid ah dhalinyarada magaalada bay dhawo oo runtii in badan may buu magaalada walka baraday may baan kuma hadnagaanay college garboodo professional college fursad uu sajaanaskan in si uu EBI muddo uu may laray tababarkaasan in dareen uu ka faa'iideysana.
Ilaahay rafad Ismaaciil Xuseen oo ku mid ah geega ardayda garboodo professional college tababarka muddo la misbuuc in socday geekan dhamaad alxamdulillaah garboodo professional college intaan kooyay geek isku duubnay nihi ee badan yahay faa'iidi ween tababarka aan training in dareen may baa EBI alxamdulillaah ee iyadoo la kafaayidi maamulaha garboodo professional college ee degmaasiga
magay wali baleeray maxamed xuseen ibraahim wali ba kumida ardayda dhigkadaasa macadka garboodo professional college tababarkaas wali ba markaasii ka saabsanayay EBI program runtii wali baan is arkay in markaasii tababarkan socday inay waxyaabo badan una ka faa'iidni oo markaasii ka shakhsi ahaantana awli horumarkii tababarkaasna inay bilaaway wali markaasii un haanay dad markaasii EBI walan ka faansanayna.
Gudoomiyaha macadka garboodo professional college Dr. Yusuf Abdi Hassan Dr. Abtiya yee sheegay in ujeedka macadka garboodo uu sii yahay in la hasaara arday tayo leh oo wal ku bedelaysa caafimaadka gobolka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa laaqibatu lil muttaqiin wa laa'udwaana ilaa adh-dhaalimiin. Marka hore way baa mahad isku lahayn Ilaahay subhaanahu wa ta'aala oo nin suurta gali ina una geeka hagabagabeyna tababar muddo lama isbuu ah dareeri tababarkaas oo runtii hay barnaamijkan linka saw EBI expanded program innovation EBI ya linka say tababarku way baa kugu qaadatay ha arday oo tiradii deeras ilaa iyo lixdameey deeras oo kugu qaadatay runtii ardaydana way baan diyaar gareeyneen inay tababarkaas ku faa'iideysadaan si barasaada man ka shaqeysadaan tababarkaas. Marka way baan lahaa bulshada reer Baydhabo way baan ka baaqayaa macahadka waa garabkiimu macahadka markasta way baan teeganyaha inay isu saraan qaada walbarashada deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya way baa wadnaha tababar kale oo ku saabsan dhinaca caafimaadka iyo dhinaca maamulka. Runtii way lahaa in la kuwada faa'iideysada guud ahaanba ardaydii geeka tababarka intan ka dhamaadeena way ku rajeeyayna inay ku faa'iideysadeen